Dachimsafi.com
Ushanjua mina
Vinanda Classic
Ishina sita kipai
DJ Abba Boy DJ Abba Boy Unatali wewe Unatali wewe
Woro ni ro 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 Achuchua wanangu nimenua simu sasa Uya nimepata tambo Haijalishi mchawi na simu bwana Macho matatu sio mchongo Haya sasa picha, picha Wanangu tupige picha Picha bila ya filter Sambo na umekasirika Picha, picha Naomba tupige picha Hata ukikasirika Napiga bila ya filter Yamani mwoneni usura ake bila filter Inavochekesha Uyu dada sura ake bila ya filter Kipiga picha inatisha Yamani mwoneni uyu sura ake kama emoji na chekesha Uyu dada kumbe anabebwa na filter Ukimona live wanatisha Siku ya kwanza kununua smartphone wala sikuwa na bando Nikaweka bondi memory card yangu ili nipate bando Kwanini kila kitu kinipite leo na mimi sikosi uondo Kwangua vocha nitajie namba niingize ili tutie bando Nikaweka vocha chap chap Nianze kudownload yapu Nikafikiria nianze kipi kati ya insta na whatsappu Nikakumbuka kuna snap Ngoja nifanye chap chapu Bando lenyeri sijeri kakata Nikaikosa hata tiktok Kuuliza siyo ujinga ile ndo nini naona leo Naitaka ile application ya kuona gazile video Ni download ye mange kimambi hapu ni yaone matukio Sanyuma silizopita sijaona nitazame marudio Kwe ujinga kazi sinapono tunamaliza bando Koje niangalieza mastansi jene kakosa uondo Si unajua ushamba tena simu waikai kwenye mfuko Ndaote mkononi kama naishi kwenye mafuriko ushamba Uwea wanangu nimenua simu sasa Uwea nimepata tambo Haijalishi mchawi na simu bwana Macho matatu sio mchongo Haya sasa picha, picha Wanangu tupige picha Picha bila ya filter Sambo na umekasirika Picha, picha Naomba tupige picha Hata ukikasirika Napiga bila ya filter Yamani mwoneni usura ake bila filter inavochekesha Uyu dada sura ake bila ya filter kipiga picha inatisha Yamani mwoneni usura ake kama emoji inachekesha Uyu dada kumbe anabebwa na filter ukimona live wanatisha Umefuria una smart, unashindwa kujisnap Hauna simu tupige picha, doma na skuo ni whatsapp Kama mbaya mbaya tu, hata ukijisnap Hauna jipya dada, hata ukitumia mekabu Hoya kinipiti kitu wasa hivi vyote na viona Siyari anza pididi, unazani misu kumuona Asa kaja mwingine uyo pididi anafazari Kama usha mjua cheza kama batazari Haya sasa kama batazari, mikono kifuani Nipeza pidini Wapandishe mkwiji cheza kama bantazari Mikono kifuani Nipeza pidini Wapandishe mkwiji Ashokari wewe We Haba MC shina sita kipanye Anikiwa Vinanda klasiki Anikiwa na producer Fadhili chuchu chumcha Cham Ashokari wewe Atimu ile ile Atimu ile ile 26 ya kipaji Anakubali wanangua 26 ya kipaji Dula base Ashokari wewe Watoto ambaga Temeke kinondoni mbaka ya Wanangua kwani mbaka bara Ayapa nyingine tena DJ Abba Boy Unatari wewe Ashokari wewe